Sithanda ukunibingelela bazalwane zonke indawo lapha nikhona ukuhlanganyela nathi kule nkonzo yanamhlanje.
We like to greet all the brethren wherever they are listening in, wherever you are across the world and here this morning.
Sibonga uNkulunkulu ukuba sikwazi ukuhlangana ngalendlela ndawonye ezwini lakhe.
And we thank God that we can gather like this morning in such a way.
Ngiyaziwa ke ngoko buKristu namhlanje usuku lokwehla sikhumbula usuku lokwehla kaMoya oNgcwele.
As Christians today we remember Pentecost when the Holy Spirit rent the heavens and came down.
Mawufunda iBhayibheli uyazi ukuthi babehlangene bendawonye abantwana bakaNkuluNkulu wehla wabaphakathi kwabo wasebenza phakathi kwabo.
And when you read the Bible it says that God's children, the disciples, were all together in one place in unity. And then God came down in his power.
Nathi ke kwangathi uNkulunkulu angasiza kulokhu kuhlangana njengoba sesihlangene sindawonye kube yilona lowo ezwe ukusebenza kaNkulunkulu.
And may it be as we are together as his children today that we might hear God speaking to us.
Kakhulu ke siyathola ukuthi uNkulunkulu ngaye uMoya oNgcwele uyasebenza phakathi kwabantwana bakhe uma bemunye. Bemfuna uNkulunkulu bemunye benhliziyo nye bemqondo munye.
And we are convinced and know that when God's children are together in unity, one of mind, one of heart, God will work.
Kodwa uma kuyinhlakanhlaka omunyule ngwenhliziyo awu kinga lapha.
But if there's a disunity, each person going his way, each person heart to pulling in a different direction, then God won't be able to work.
Kodwa ebunyeni ilapho kuNkulunkulu esebenza khona ngamandla akhe.
But in unity, in oneness, that is where God works in his strength. Let's bow our heads, close our eyes and pray.
Asikhulekeni.
Our Heavenly Father,
Baba wethu osezulwini,
we thank you for this opportunity once again.
Siyabonga ngaleli thuba futhi.
We pray, as we've heard, that all of us, by your grace, will be of one heart, one mind, and so to say, one strength.
Siyacela ukuthi njengoba sesizwile ukuthi sengathi sonke singabanhliziyonye sibe mqondo munye kukho konke.
We pray, O God, Holy Spirit, create that amongst us.
Siyacela uNkulunkulu Moya oNgcwele ukuba lokho kwenzeke phakathi kwethu.
Because Lord, your eyes go to and fro through this whole world seeking a person, man, that you can work through him. What a privilege.
Ngoba Nkosi siyeza ukuthi wena iso lakho liyahamba-hamba emhlabeni wonke lifuna lowo elingamsebenzisa.
So we pray that this morning's service will create such a heart, an attitude, and unity amongst us.
Sengathi ungasiza naphakathi kwethu kulokhu kusa wenze khona lokho ukuba sibe munye.
Lord, what a privilege we have that as different nations, you've brought us together as at day of Pentecost, coming from different parts of the world. And Lord, may it really be, that we find ourselves in unity with you.
Sinenhlanhla thina yokuba ukwazi ukusihlanganisa ngalendlela siyizizwe ezihlukahlukeneyo ziqhamuka kuwo wonke amagumbi omhlaba sengathi ungasenza sibe munye kuwena.
So we pray for your word.
Siyakhulekela izwi
lakho. It is alive.
Liyaphila.
It brings new life.
Liletha futhi ukuphila.
It changes situations and hearts.
Liguqule izinhliziyo nezimo.
And may through your spirit this word do its work in our midst this morning.
Kwangathi ngaye uMoya oNgcwele lingenza umsebenzi walo phakathi kwethu kulokhu kusasa.
And wherever your children have gone out to preach, Lord, may it be that fire might grow by your grace.
Nalapho bephumele khona abantwana bakho ukuyoshumayela ivangeli, kwangathi yena uMoya oNgcwele umoya wakho angakhula phakathi kwabo.
And so we pray for all those that cannot be in our midst.
sikhulekela nalabo abangakwazi ukuba lapha phakathi kwethu njengamanje.
For those that are weak,
labo ababuthakathaka,
we pray for them specially this morning.
Siyabakhulekela kakhulukazi kulokhu kusa.
Our heavenly Father,
Baba wethu osezulwini,
we trust you know best.
Siyazi siyethemba ukuthi wena wazi konke.
And your will be done.
Kwangathi intando yakho ingenzeka.
On earth as it's planned in heaven.
Emhlabeni njengoba kuhleliwe ezulwini.
But you've promised us that you won't leave nor forsake us.
Usithembisile ukuthi ngeke uze usishiye, ngeke usilahle.
But you protect and keep us.
Uyosigcina usivikele.
And your word also.
Nezwi lakho ngobunjalo.
Bless your servant.
Busisa inceku yakho.
And bless every choir that will sing.
Namakhwaya onke azocu.
Amen.
Amen. Ake sicele ke ikhwaya labasha lize.
Shall we ask the youth choir to come forward and sing?
Emva kwalo sizocela umfundisi uMthombeni oqhamuka leZimbabwe eze abeke nje amazwi okubonga njengoba ezobuyela emumva ekhaya kusasa.
So we'll ask after the choir have sung that Reverend Mthombeni from Zimbabwe, who has been with us some time, that he will just give us a few words of parting before he heads home tomorrow. Thank you.
Ikhwaya izocula amaculo amabili elokuqala elesingisi elithi ngiyamthanda kakhulu umkhululi wami ongenzela okuhle ungenzela konke engidingayo uyikho konke futhi kumina isifiso sami ukuthi bonke bemazi mase bephinde siphinde sicule elesibhunu elithi uNkulunkulu yena yedwa ohleli esihlalweni sakhe sobukhosi futhi zonke izilimi ziyavuma ukuthi umkhululi ezonweni zethu.
The youth choir will sing two songs, the first one in English and the second one in Afrikaans. And the Afrikaans song is a repetition of the words, "You are God alone, you sit on the throne, and let every tongue proclaim that you are the one who sets us free. You are God alone."
Joy, I tell the story of the love that makes men free. I greet
you all, brethren, in the name of Jesus.
Ngilapha ukuzodumisa njengamazwi amalutshwane ngibonga uNkulunkulu wembuselelo eyayehla ngo-1966.
I am here to praise and glorify the name of the Lord that came down here in 1966.
Kungaba isimanga ukuthi umfundisi wasivalelisa besinaye last week, but namhlanje nangu sekhona phakathi kwethu.
And it is amazing that last week when we said goodbye, that same pastor is here again.
Ngempela ngomthandazo wami ukuthi ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu wezulu abonakale azibonakaliswe ezweni lakithi.
And it is my prayer that God would reveal himself in our country.
Ngeqiniso ngathi ngivela kwasiza abantu nginyathela ezweni laseZimbabwe.
And as I left here at Zimbabwe and I put my foot into our country in Zimbabwe, and I saw the revival starting there in our country. I arrived home and the Lord had healed my wife.
But ngithanda ukubonga ukuthi uNkulunkulu wathi ama trek lawa na leli vangeli ovela nalo kwasiza abantu mawungaqala ukulitshela abantu makhaza nje kodwa kuhambe ku president's office.
And it was like this, that I shouldn't just go to anybody in my country, but I should go to the president to reveal this about this revival.
Ngaphakama ngaya ema ofisi namakhulu awebandla elibusayo endaweni yaseZimbabwe.
So I went to the offices of the church there in Zimbabwe.
Indawo engaya kiyo kayisiyo ndawo yokuyadlalela kiyo nje.
It is no place to go and play around it.
Njalo kayisiyo ndawo elula ukukhuluma labantu labo.
It is not easy to go to those people and speak to them.
Kodwa uNkulunkulu wezulu wembuselelo eyahla ngo-1966 wahamba ngaphambili njengomlilo.
And the God of heaven, the God that came down in 1966 went up in front of me.
Indawo yakhona nqa ungena liyachia ama ID kodwa mina ngingena nje ababuzangi ID bathi ngena phakathi.
So when you go in, you enter, you have to leave your ID, but they didn't even ask me any questions.
Isimanga ngena phakathi nje ngafika ngiyamukelwa ngobuso omnenjabulo kakhulu.
I just entered in and was received with great joy. And I came and I lay the matter before them. I asked, do you know that the revival came down, the Holy Spirit came down like in the time of Pentecost, but that same Holy Spirit came down in Africa. Do you know that? They said no.
And I said,
I've just come from that place, and that spirit is ruling in me, and it is for you, my government, to come, and you, that you are also led by that spirit. They asked me, how did you recognize that this is so different to that which we know around our churches in Zimbabwe? I said, firstly, that gospel brings out that sin so that you are separated from sin. And it makes that black and white can live in harmony
together.
And And I said, I was in the home of the founder of this mission, and I was served by his own children. Those who belong to that home, they are not the servants. The people there, the whites, they speak Zulu. They humble themselves that they are like the Zulus. And I said, oh, that fire that I received in myself, that you may also receive it. And I saw how he changed his position, the way he was seated. He put his pen down, folded his arms and looked at me in the eye.
What do you mean?
He said, I want to go to that place, Sizabantu. I was so shocked. I got this fear because this person that I was talking to has a position just under the president of the country. He is the one that who has paid homage to all those that were in the liberation struggle.
What if you are asking about the word of mina? Angamche luguti kunganja luguti livaga chepasi zaban. Koto soku nguyo okala.
And it was him who suggested or said he wants to go to Kwasi Zabantu. It wasn't even me who requested. And I saw them bringing in the coffee that I may be seated having coffee with them in these offices. And I said, that God of Reverend Stegan is to be feared. And I saw the power of the Holy Spirit moving, working in his office as he even started to preach. And I saw God working there. And he started calling other friends from different offices to come and listen to what was said. And I, when I saw that, I was struck by fear. And I left that office having heard this and being told, I want to go to Kwasi Zabantu.
So, sifuni pepa nje, elako elingasitshela ukuthi upresident alisayine, kube le delegation ezahamba Kwasi Zabantu, ukuyabona lelo vangeli, elichitha indaba zomdeni, ukuthi lo mhlophe lo wansundu, abantu babe munye. Sifuna ukuyafika khona.
I need that form from you that I can sign it so that we can send out the delegation where we can see where this is finished, that there is separation between black and white. And I saw this, that it is too heavy for me to carry. I needed the elders. And I ran out of those offices coming to Kwasi Zabantu. And Reverend Khumalo was so surprised when he heard that I'm at the border coming back to Kwasi Zabantu. So don't be surprised, brethren, when you see Mthombeni here. In Zimbabwe, an atomic bomb of the gospel has spread.
And
I saw how those people can be changed and convince those older people that are not changed.
And I saw how those people can be changed and convince those older people that are not changed. ukuthi ivangeli lihambe endaweni yase Zimbabwe.
I thank the Lord for all those that have supported me as I left here and went back to Zimbabwe.
Bakwansi kunsiza ukuthi ngithole imali yokugada nokuthi ngikwanise ukuyatshela abantwana ngikwanise ukulwa impi yevangeli.
That I could go back having enough resources to be able to help my family and to spread this gospel.
Abanye bafaka lama verse phakathi ukuthi ngathi ngibala nje nginonkosikazi wami sathi lawa ama verse lawa kuthi ukuthi uNkulunkulu lo okhulumayo babe wafaka phakathi kwama envelope.
And some put verses in the envelopes, and when we looked at them with my wife, we said, this is from the Lord. And as I read the verses, it was that God was speaking to me. And I want to thank Mr. Skombe for all that he has done. May God bless you. He fought that battle that I may be here. May God bless you, brethren. And I want to thank Reverend Stegan, who has taken me up in his home. I've been served by angels, and it is as if, as I saw the fulfillment of that from 1 Timothy chapter 3, where it says, may the leader of a church have children that are obedient. Eli, when he got old, his children did things that were wrong. But here we saw, I saw Reverend Stegan's children and their husbands, how they are angels. They uplift the standard of the gospel. May God bless you, brethren. And I want to thank the elders that they came and were prepared to listen to me. And I fasted for 2 days before I spoke to them because I wanted that the Lord works that they may hear.
And
I want to thank them that they have listened to God's voice. They want to, Lord willing, come on the 1st of July, a delegation coming from Zimbabwe. May God bless you, elders, my preachers. May God help you to go forward. Where we are going to is close. That trumpet sound is close. And that day of accounting is close. And you will be rewarded according to your works. And you will be rewarded according to what you have done. And I was helped by this one thing, listening to this, what I saw on YouTube, and I was obedient. Anybody who is in Europe, in South Africa, no matter what country, if you hear me say these words, these that speak things that are not right about Kwasi Zabantu. You must listen to what I say.
The judgment day is coming.
uyafika. You will have to give account for that. And the sun will stand and the stars will fall. And God will shine his face and show himself. You will need to account for what you have said. And maybe you are one that wasn't attentive. Maybe you weren't careful. Come and repent. Make that right and take that out of YouTube. Because that day will be difficult for you.
May God bless you, bazalwane.
Unkosi mbusise.
Kusasa ngiyabuyela, ngikhulekele njalo. Unkulunkulu uma evuma, siyohlangana.
Tomorrow I am going back, and Lord willing, we will meet again.
Uma singabonana ngalapha emhlabeni, sohlangana phezulu.
If we don't meet here on this earth, we'll meet in heaven.
Unkulunkulu alibusise.
God bless you. Thank you, Mthombeni.
Uthoko unyoka bathinta kakhulu kungesikhathi ngoba ela amadodakazi kababa emseva ngokudla nangani wayithatha ivideo.
What touched them is when he was here, he made a video of how he was served by the children of Reverend Stegen.
Ukuthi babone omhlophe egqoka iphinifa eseva onsundu ngokudla lokho kwathinta inhliziyo.
That a white person could put on a pinafore and that could serve a black person.
Alihambe ivangeli.
May the gospel go.
Sesocela ikhwaya wasiza abantu sicilele bese sishiya ke kumshiyele kumntwana kaNkuluNkulu ukuqhubeka nenkonzo.
We'll ask the choir, Kosiza Bantu choir, to come and sing. Afterwards we'll ask the servant of the Lord to come.
Izocula amacula bemabili elesingisi nelesizulu. Elesingisi likhuluma ngokubabaza kokulunga nobuhle nobumnene nobuqotho bukaNkulunkulu, ukuthi njalo uhleli elungile, uhleli emnene, uhleli esiza ngaso sonke isikhathi. Bonke abathembela kuyena uNkulunkulu uyabasiza, abalekelele, abanikeza izibusiso zakhe, abaphuzise futhi emanzini amahle, amanzi okuphila ngaso sonke isikhathi, bahlala besiduze kwakhe labo amabethembayo uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Bese sigcina ke ngelesizulu.
Zulu song is a song of praise where we are urged to give thanks and praise to the Lord, the Almighty, the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. For he is all powerful and nothing is too difficult for him.
Behold the Lord upon his throne, his face is shining like the sun. Water rose. Holy, holy, holy,
Friends, we've prayed together, so I just carry on straight away with a message. And allow me just to welcome everybody who's come this year, either for the first time or after previous visits, or who's listening. We welcome you in our midst. And we are happy that you are joining us.
Ngivumeleni ngamukele bonke abantu abahlanganyele kanye nathi abafika okokuqala nalabo asebeke bafika ngaphambilini nalabo futhi abathamela inkonzo ngabe ngomsakazo noma nge-live streaming ngifisa ukusho ukuthi siyanamukela kuyintokozo ukuthi nihlanganyele kanye nathi enkonzweni yanamhlanje.
And then apparently I hear Pastor Hans Koller has arrived. Now, he's not guilty that I haven't seen him. He's been a few times to my house and apparently I was not available. But we would like to say, Pastor Koller, we are so happy to have you with us.
Ayike ngoba mhlawumbe kuyena onephutha ukuthi singabonani usefikile ekhaya lami ikhathi ezimbalwa kwasho ukuthi ungifice ngimatasa ngaleyo ndlela sangakwazi ukubonana ngakho ke kumfundisi Hans Koller sithi siyakwamukela.
Friends, I will really only be touching upon the main points of what I would like to see.
Ebahlobo ngizothinta nje lapha nalapha emaphuzwini engifisa ukuba namhlanje siwaphawule.
We don't want to stretch the service out too long unnecessarily.
Asithandike nokho kuba siyilule inkonzo ngokungenasidingo.
Today, as we've heard, we are celebrating the day of the outpouring of God's Holy Spirit on his disciples in this world. Now we can read all about that in the book of Acts chapter 2.
Leyo ndaba ke siyayifunda encwadini yezenzo zabapostoli isahluko sesibili.
But I would like to focus on the results of what happened that day amongst God's people.
Kodwa ke namhlanje ngifisa ukuba ngigcile kumphumela owavela emveni kokuba leso sigameko sesenzekile ukuba kwenzekani kubantwana bakaNkulunkulu.
That we examine and test ourselves to see whether those results, that fruit, is still obvious and present amongst us.
Ukuba sizihlole, sizibhekisise ukuba lowo mphumela leso sithelo ngabe siyatholakala yini ezimpilweni zethu na.
So let's just read from the book of Acts chapter 2 verse 43.
Sizofunda incwadi yezenzo isahluko sesibili, sifunde endimeni yamashumi amane anantathu.
This was after the Holy Spirit was poured out.
Lendi mesifundayo yilapho esethululiwe umoya ngcwele.
Let me just touch on one point when the Holy Spirit was poured out.
Angeke ngiphawule nje iphuze lodwa lapho umoya ngcwele esethululiwe.
And that is that the disciples started speaking in the tongues of people who were present there, and who were afterwards amazed and saying, how amazing that they spoke in my language to me.
Iphuzu lokuthi emveni kokuba umoya ngcwele esethululiwe, abafundi ababehlangene ndawonye baqala bakhuluma ngezilimi zabantu ababekhona kuleyo ndawo. Laba bantu ababekhona baze bamangala ukuthi laba bantu sebekhuluma ngezilimi esizizwayo futhi siyabaqonda izimanga zikaNkulunkulu.
Friends, the pouring out of the Holy Spirit on God's children is not for us to have a special experience only.
Bahlobo ukuthululwa kukamoya ngcwele kubantwana bakaNkulunkulu akunakwenza nje nokuthi kube nezinto esihlangabezana nazo thina mathupha.
But it should equip and motivate all of us to serve other people, which we would not have been able to do without that.
Kodwa ke ukuthula kwamoya ngcwele kumele kusihlomise, kusikhuthaze ukuba sikwazi ukuba sikhonze abanye abantu into esingeke sikwazi ukuyenza ngaphandle kukamoya ngcwele.
Too many people are only thinking of themselves when they think of the blessings that come from God.
Abantu abaningi basicabangela nje okwabo, basicabangele bona bodwa maqondana nezibusiso ezivela kuNkulunkulu.
But this was the characteristic of this work and of the leader of this work.
Kodwa ke yiso lesi simo nesimilo somnikazi nomsunguli walomsebenzi.
His passion, his heart, his desire was never for himself. It was for the people around him, and more specifically the Zulu nation.
Uthando nomuzwa nentshisekelo ayenakho kwangekhona nje ukuba kusize yena yedwa, kodwa wayenakho ukuba kusize abanye abantu, ikakhulu abantu bakwaZulu ababephakathi kwabo.
And friend, whoever you may be who stays here at the mission,
mhlobo noma ngabe kuthiwa ngubani uhlala khona la emission,
you are not at the mission for yourself.
Awukho la esikhungweni semishini ngendaba yakho nje wedwa.
You are at the mission to be a servant and a blessing to the people around you, not just on the mission, but people, whoever you make in contact with.
Kodwa ukhona la imishini ukuba ube isikhonzi sabo bonke abantu abakhona la imishini ngisho nabangaphandle labo onabo abakuzungezile ukuba ubakhonze.
Right from the start where the Spirit came down upon them, it was a blessing to the people who were there together and watched them.
Zisuka nje lapho umoya ngcwele thululwa lokho kwaba isibusiso kubantu ababesondelene nabantwana bakaNkuluNkulu ababekhulekela ukuthululwa kwamoya ngcwele.
And if the devil has succeeded in making you live for yourself, you are failing as a Christian and you are failing the calling of God upon your life.
Uma uSathane sephumelela ukuba kwenza ukuba uyiphilele wena wedwa uyicabangele wena ngokwakho, kusho ukuthi usuhlulekile, awusakwazi ukuba ufeze inhloso kaNkuluNkulu yokuba ube yingxenye yomsebenzi kaNkuluNkulu.
But let's just get back to verse 43 of chapter 2.
Asike sibuyele ke endimeni yamashumi amananantathu kwisahluko sesibili encwadini yezenzo zabapostoli.
And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles.
Kepha kwaba yilowo nalowo muntu wehlelwa ngokwesaba kwenziwa ngabapostoli zimangaliso nezibonakaliso eziningi.
And all that believed were together and had all things in common.
Bonke abakholwayo babendawonye bahlanganyela izinto zonke.
And sold their possessions and goods and parted them to all men as every man needed.
Bathengisa ngemfuyo nangempahla babela bonke ngayo njengokuswela kwabo.
And they, continuing daily with one accord, mark that, one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart.
Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini. Qaphela kuPaul lokho ukuthi babe munye benhliziyonye. Bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo.
Praising God and having favor with all people, and the Lord added to the church daily such as should be saved.
Bemdumisa uNkulunkulu, bethandeka kubantu bonke, inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo.
So I want to speak today about one of the results of the pouring out of the Spirit upon God's children.
Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngomphumela walokho okuvelayo emveni kokuba umoya ngcwele esethululiwe into ebonakalayo kubantwana bakaNkulunkulu.
And it's something that featured in the introductory prayer.
Into leyo esiphawulayo ekuqaleni komthandazo.
It featured in what our brother pastor was saying when he gave his testimony and greetings.
Into futhi esitholayo esizwile kumfundisi okade sibingelela ebonga ekhuluma lapha phakathi
kwethu. And that is the unity in the church of Christ.
Lobo ke ubunye obutholakala ebandleni likaKristu.
Now it is easy to speak about unity just as a whole.
Manje ke kungabalula nje ukukhuluma ngobunye sebubonke nje.
But I want to look at a few points which destroys the unity.
Kodwa ke ngifisa ukuphawula amaphuza ambalwa acekela phansi ubunye.
It's like the unity is a car.
Kube sengazuthi ubunye bufaniswa nemoto.
And there may be something wrong with the car.
Bese kuba khona okuthize okungalungile emotweni.
You won't get to the root problem unless you take the engine apart and you get to the real problem.
Ngeke uze ufinyelele empandeni yenkinga ungakayikhiphi injini yemoto uyihlukanise ngaphambi kokuba ubone ukuthi yini eyinkinga kule moto.
And through the example I will be giving you the examples, I want to take the car apart and say, what is it that destroys the unity amongst us? Just a few causes, not everything.
Isibonelo engizosibalula namhlanje kuzofana nokuthi ngizobe ngihlukanisa injini yemoto bese ngiphawula ngibalule lokho kwenza ukuba kube khona inkinga imoto ingabisakwazi ukuba isebenze kahle.
What a wonderful day is it that we celebrating the day of Pentecost today.
Kuwusuku oluyisimanga kakhulu kuba namhlanje sikwazi ukugubha usuku lwePentecost.
But what was the heart of the revival here?
Kodake manje kwakuyini inhliziyo noma umsuka wemvuselelo nokwesaba?
And where does the word revival come from?
Naleli gama elithi mvuselelo ngabe lidabuka kuphi?
It comes from reviving the church to get to the state it was in the first church when the Spirit of God came down.
Leli gama malichazwa lichaza ukuthi ukuvuselela ibandla likaNkuluNkulu ukuba libuyele kulelo qophelo lebandla lokuqala ngesikhathi uNkuluNkulu uthulula umoya engcwele.
That's why Reverend Stegan has often mentioned when God started working amongst them, it was when they started using the book of Acts.
Yingakho baba umfundisi njalo mayekhuluma ngokuthula kwemvuselelo abalula ukuthi uNkulunkulu wazambula ngesikhathi beqala behlolisisa incwadi yezenzo zabapostoli.
And they looked at it together, and that is how the revival came which revived the church like it was on the first church.
Ngesikhathi beyihlola incwadi yezenzo bemunye, uNkulunkulu wayeseqala ethulula umoya engcwele wavuselela ibandla laba kulelo qophela ibandla lokuqala lalikulo.
Because there can be unity.
Ngoba ke kungaba ubunye.
But somehow you sense there is not true unity.
Kodwa khona lapho bese uPaul ukuthi abukho ubunye beqinisa ubunye bangempela.
Here we read, and they continuing daily with one accord in the temple.
Siyafunde evesini lamashumi amane nesithupha ukuba imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini.
And they ate their meat with gladness and singleness of heart, one heart.
Bahle pulisinkwe ekhaya badlukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Ihumusho lesingisi liyachaza ukuthi babe munye ngenhliziyo.
You can be with a group of people and superficially there's oneness of heart, but somehow you get the impression that each one is just tolerating the other one.
Kuyenzeka nibe munye, nibe nje idlanzana labantu, kodwa uthola ukuthi nimunye ngokungajulile, bese kuyavela ngokuqhubeka kwesikhathi ukuthi omunye nomunye uyamamukela nje omunye, kodwa hayi ngenjula.
Yes, we're all working together in God's kingdom.
Yebo, sisebenza sonke ndawonye embusweni kaNkuluNkulu.
We're all working together here on the mission.
Sisebenza ndawonye sikhona la esikhungweni semission.
But friends, is it with singleness of heart and mind and total unity?
Kodwa kumbuza ukuthi ngabe lokhu sikwenza ngobunye benhliziyo, ngobunye bengqondo, nangobunye opheleleyo na?
Or do people that come here get the impression it's just on the surface? Underneath the surface, it's as if, you know, I'm just containing myself. I'm just holding myself back so that I don't openly disagree. But there's frustration between us, me with my brothers and my sisters.
Kungenzeka yini ukuba abantu mabefika besifice sindawonye la emishini bathola ukuthi lokusebenza kwethu ngobunye abujulile kuukuthi nje siyamukelana ngiyazama ukuthi nginganyathela omunye onyaweni ngenza isiqiniseko sokuthi angiphikisani naye ngiyazama ukumnikeza ithuba lakhe ngingavezi lokho okujulile okusenhlizweni yami.
Friends, that is a fake revival because we're not truly one of heart and soul.
Bahlobo imvuselelo enjalo imvuselelo yamampunge ngamanga uma izinto zenzeka ngaleyo ndlela.
Reverend Stegan has often said the biggest miracle in the book of Acts were not all these other miracles, it is the unity amongst God's children. That was to him a bigger miracle than anything else.
Wabumfundisi uyasho ukuthi isimangaliso esikhulu kule ndima esifunda encwadini yezenzo zikhona ezinye imangaliso yebe zenzeka kodwa esihlaba umxhole kakhulu ilesi sokuba abantwana babakaNkuluNkulu babe munye.
Now me to look at one example that kind of takes the car apart so that we can see where the roots of these things may lie.
Ngivumeleni ukuba ngibheke isibonelo esodwa akufaniswa nokuthi ngiyayihlukanisa imoto sengiyabheka ukuthi ikuphi esingakuphawula enjinini ehlukanisiwe.
And I'm using a testimony from Dr. Helen Rosevier.
Ngisebenzisa ubufakazi buka Dr. Raisen Hill
who worked in those days the Belgium Congo, late nowadays it's the DRC.
Owayisebenza ngaleso sikhathi kuthiwa iBelgium Congo manje sekuthiwa iDRC.
And on the one hand I use it because it shows you that God worked in other places in Africa the same that he works here.
Ngiyasebenzisa lesi sibonelo ngakolunye uhlangothi ngizama ukwambula ukuthi uNkulunkulu wasebenza khona la eAfrika kwamanye amazwe njengalokho asebenza khona laphakathi
kwethu. And that this place is not some strange cult that's doing their own thing, deserting the Bible and God's word.
Nokuthi ke le ndawo esikuyona akusiyo nje indawo lapho kunenkonzo khona yamanga inkonzo yenkohliso lapho abantu benza khona izinto ezingekho ezwini likaNkuluNkulu.
It started off with the East African Revival.
Lokhu kwaqala ke ngemvuselelo eyaqhubuka eMpumalanga neAfrica.
But that revival covered many countries.
Kodwa ke leyo mvuselelo yasabalala yagcwala amazwe amaningi.
And it also spread to West Africa. At this stage in the Belgium Congo,
yasabalala yaze yafika entshona yeAfrica la sifunda khona ke sekuthiwa yise Belgian Congo.
Now this is what she writes in a biography.
Ilokhu kubhalayo empilweni yakhe.
There were other difficulties too on a more personal level.
Uyachaza ukuthi kwakukhona obunye ubunzima obabusezingeni elahlukile.
Regarding my relationships with my fellow missionaries.
Maqondana nobudlelwane enganginabo nabazalwane esiyithunywa nabo zevangeli.
Now just listen to what the problem, what the results was when her relationships with the other missionaries were not what it's supposed to be.
Qaphela kulalela ukuthi saba yini isithelo waba yini umphumela ngesikhathi bungekho ubudlelwane obuhle phakathi kwakhe nabazalwane ayenabo abahambisa
naye ibandla. It is problems she's speaking about.
Ukhuluma ngeyinkinga.
Not something that should be in the church.
Hayi izinto nje ekumele zibe khona ebandleni.
Early on these problems led to loneliness and led to loneliness.
Uthi ke lezi inkinga zaholela ekutheni ngibe nomzwangedwa.
She experienced loneliness in the body of Christ.
Wayizwela enomzwangedwa esemzimbeni kaKristu.
And a sense of insecurity.
Waba nomuzwa wokungathemba izinto wangazizwa ephephile.
A feeling of not being welcomed by the others.
Waba nomuzwa wokuthi akasamkelekile phakathi kwabanye abazalwane.
Or not being quite trusted by the fellowship.
Futhi wayizwele ngathi akasathembekile kule nhlanganyela ababenayo nabanye abazalwane.
This was a problem she says that she had in her own life.
Lena ke inkinga ichazayo ukuthi wayenayo yena uqobo lwakhe empilweni yakhe.
Friends, these things should be red lights to any Christian.
Bahlobo lezi zinto kumele zigqame zizazeke empilweni yawo wonke umKristu.
When you with the other children of God but you feel lonely.
Ukuthi unabanye abazalwane amaKristu kodwa uyizwela unomzwangedwa.
You feel a sense of insecurity.
Uyizwela ngazuthi manje awusaphephile awusathembi lutho.
You get the feeling of I'm not really wanted here.
Besuba nomuzwa ukuthi kwangathi ngikhipheke inyumbazana ngisadingeki ngikule ndawo.
I'm not really welcome here.
Futhi angisamkelekile la.
And I'm not being trusted by the fellowship.
Futhi manje angisathembeki kule nhlanganyelo esinayo nabazalwane.
This is a big red light for every Christian wherever he may be.
lokhu kuvela njengelambu elibovu eligamile kuwo wonke umkristu noma ngabe usithole kuphi nendawo.
She says this combined with a workload and to go away consequent inability to take a night off duty, in other words, the workload where she was day and night on duty.
Uthike lokhu kwakunokwenza nesisindo somsebenzi aye kuwo ngesikhathi esebenza kanzima esebenza ngisho ebusuku.
Unable to go away for a night or a weekend.
Engakwazi ukuthi mhlawumbe akashaye umoya ebusuku noma mhlawumbe ngephelasonto.
It brought out to me an irritability and shortness of temper.
Uthi lokhu kwamenza ukuba abe umuntu ocasukayo, umuntu nje ovela thukuthele ngonakele lutho.
And she is so honest and often caused me considerable loss of sleep. She had sleepless nights because of these things that were troubling her, which spoiled the unity between her and the others.
Uma ekhuluma kube ngathi ugeqa amagulu ukhipha iqiniso njengoba linjalo, uthi lezi zinkinga zenza ukuthi angabe sakwazi ngisho ukulala ebusuku.
She says I always had a hasty temper.
Uthi njalo wayenenkinga yokuba vela thukuthele nje aganunu wabe esikhaleni.
For the past years, 8 years, it had actually subsided and it was not so prominent.
Uthi ke eminyakeni ebiseyedlule eyishagalombili le nkinga yolaka kwangazi ukuthi yayiseyehlile ayingesiyona inkinga njengoba yayiyinkinga ngaphambilini.
But now it changed.
Kodwa-ke manje seziyaguquka izinto.
Now and then a hot and angry word would burst out again.
Uthi nje esikhaleni ingazelele muntu wayivela khipha igama elishisayo, igama eliveza ukuthi usethukuthela uthelwe ngeyibonkolo.
These temper tantrums that you may have, these hot and angry words that you may have, is a sign of something else being wrong deeper in your life.
La magama avezayo ukuthi umuntu othukuthele nje oganunwa besikhaleni ayambula ukuthi kukhona okungalungile okuthize khona empilweni yami.
Before I could control it, and to my shame,
uthi ngaphambi kokuba ngikwazi ukwalawula la magama ayengihlambalaza.
Now she was a doctor and this is how she experienced it.
Waye udokotela ke yilokho ahlangabezana nayo.
Patients who came to the dining room window while we were at the midday meal, the lunch, would get a sharp word from me to go to the dispensary and not bring your germs to our home.
Uthi ngesikhathi sesidlo sasemini kwakuke kungena iguli zizobona yena avele akhulume nazo ngesankahlu ayikhombe endaweni yokuthatha imithi athi ningalinge nizela namagciwane nizongcolisa indawo esihleli kuyo.
And what did she notice?
Wayina yayiqaphela.
It brought a sad, she said, a sad look would come upon the faces of the senior missionaries.
Uthi ke lesi senzo sakhe sasiveza ubuhlungu nokudabuka okwakuba sebusweni baloyo wayihola laba babeyithunywa zevangeli.
Who treated every visitor to their home with kindliness and respect.
Bona babemama ababamukela zonke ivakashi ekhaya labo ngemfudumalo nangenhlonipho nangendlela eveza ukuthi bayabathanda.
And then a black man came to her.
Uthi ke kwasekufika ke enyi omunye wesilisa ontsundu weza kuye.
And thank God for a black man.
Siyambonga kuNkulunkulu ngalendoda entsundu.
He was Evangelist Dung.
Igama lakhe waye uDang eumvangeli.
He was in charge of the catechists training course.
Yena ke wayengamele ke indawo lapho kwakufundiswa khona abashumayeli.
And the workmen's program at Ibambi.
Lapho eBambi kuyena owayihlela inqubo yokuthi bathole ukufundiseka labo ayebaphethe.
And she says he took me to task for this unchristlike behavior of mine.
Uthi lokhu kwangithatha kwangisa kuKristu nalendlela enganginayo kuyiphatha engamveza uKristu.
Thank God that he had the liberty.
Siyambonga kuNkulunkulu ukuba wathola ukukhululeka.
And he said this to me.
Wayesesho lokhu ke.
Don't excuse yourself. Call sin a sin and temper a temper.
Wayesethi kimi Musa ukulibela uyithethelela Musa ukulogugudla iguma vele ukhuluma iqiniso njengoba linjalo isono usibize ngesono ulaka ulibize ngolaka.
And then he said something that you easily could have pushed her away.
Wayesesho okuthile kwangamenza mhlawumbe lo wesifazane avela asuke eduze kwakhe.
Because he spoke about her skin color.
Ngenxa yokuthi waqala wakhuluma ngebala lakhe lesikhumba.
Oh friends, how often does race not come into the church of Christ and it gives us different standards for different people in the church?
Bahlobo kukangaki lapho indaba yohlanga noma indaba yokuba nebala lesikhumbe lahlukile vele ingene phakathi kwabazalwane isenze sibone izinto ngokwahlukana siphila indlela eyahlukile.
On the one hand, I thank God for his boldness. But on the other hand, I thank God for her humility that she could accept it.
He
said to her, "Then face up to the fact that your white skin makes you no different from the rest of us."
Wayesethi lo ontsundo oyindoda uvumela ukuthi wena ibala lakho lesikhumba alikwenzi wehluke kunathi sinebala lentsundo noma wehluke kwabantu.
But the same would apply for a person with a black skin.
Kodwa ke kuzokwenzeka into efanayo ngisho kumuntu onebala lesikhumba.
Don't expect your black skin to make you different from everybody else.
Ungalindele ukuba ibala lakho lesikhumba lentsundo likwenze wahluke kwabanye abantu.
This is what he said. You need his, with a capital letter, his cleansing and forgiveness, his infilling and indwelling, just as much as we do.
Wayesechaza ukuthi udinga ukuhlanjululwa nguye ekhuluma ngoKristu. Udinga ukuba akuhlambulule, akugcwalise, akulungisise njengalokhu nathi simdinga ukuba silungisise.
If you can only show us Dr. Helen, you might just as well go home. Because the people need to see Jesus. Friend, these are the barriers that Reverend Stegan had to break through to create a playing ground, a platform, where everybody of all colors had one standard they had to fit in with, and that's God's word. Not your culture, not this, not that, God's word.
Bahlobo hiyo le imnele ubaba umfundisi kwadinga ukuba ayidilize ayiqebhula isuse ukuze kuzoba khona indawo eyisekelo ekuzongena kuyo bonke abantu hayi ngokuhlukana kwamasiko nangokuhlukana kwembono kodwa kube iqophele lodwe lifanayo lokukhonza uNkulunkulu.
When our pastor brother spoke to us when he arrived here, he mentioned that the thing that blessed him and touched him about Reverend Stegan's testimony was the fact that he said to the congregation, "Do you have streams of living water?" "No, we don't." "And I as well. I also don't see it."
Ngenkathi efika kokuqala ubaba umfundisi uMthombeni uthi into yamhlaba umxole kakhulu ebufakazini buka baba umfundisi yilapho ubaba umfundisi ebuza ibandla ukuthi nyawezwa yini amanzi okuphila egobhoza kini ngesikhathi bethi cha naye wathi kwamina ngwezwa kahle lamanzi.
I'm rushing and I'll just read quickly through the rest. Joseph Adzanese from the Ibambi Bible School with his wife Mary and others came for services.
UJoseph owayivela kwenye ikolishi leBhayibheli nonkosikazi wakhe bafinyelela kwabanye.
To spend 10 days with us. Much prayer had been made before and during the pre-convention. And God worked graciously in our hearts. The pupil midwives
were the first to be touched.
Uthike labo ababefunda befundela ukubelethisa ibona abokuqala abathinte.
Sins were confessed.
Uthizono zavunywa.
Hearts were cleansed and then filled with joy.
Inhliziyo zahlanjululwa zasegcwaliswa ngentokozo.
Next, the blessing spread to the workmen and their families.
Uthike isibusiso sasesabalala kubo bonke abantu ngisho nasemndenini yabo.
And finally, to the paramedical students.
Sasesabalela ngisho nakulabo ababa ama paramedic befunda.
Through this ministry of this convention,
uthi ngale nkonzo yale ngqungquthela,
it spread to the congregation, to a congregation 20 miles away from there.
Yasabalala yahamba ibanga elibalelwa kumamayela angamashumi amabili kusuka lapho babekho.
And they were deeply blessed by the fires of the Holy Spirit.
Babusiseka kakhulu ngomlilo kaNkulunkulu Moya Ngcwele.
In particular, the Lord revealed to me the sin of criticism.
Wathike ikakhulu kimi uNkulunkulu wambula indaba yesono sokugxeka.
Criticism of other people.
Ukugxeka abanye abantu.
Pride in my own achievements.
Ukuziqhenya nokuzigqaja ngakho konke ngikuhlomulile ngakho empilweni.
Failure to trust him in my own ability, in my own inabilities and what I where I was weak.
Nokuhluleka ukumthemba uNkulunkulu lapho ngibuthaka khona.
To the point that I almost gloried in my frustrations that I experienced.
Kwaze kwafinyelela ezingeni lapho ngacishe ngaze ngayidumisa mina esikhundleni sokuba ngithemba uNkulunkulu kukho konke okwakuyingcindezi engangihlangabezana nayo.
Time's up. Let me get to the last few examples.
Isikhathi sesiphelile, angeke ngithinteke manje izibonelo zogcina.
Something totally different.
Into nje yahlukile.
The took people out of the blessing of what God was doing in Pentecost here, which we read about in the Bible.
Into yakhipha abantu esibusisweni sikaNkulunkulu kulokhu uNkulunkulu ayekwenza encwadini yezenzo njengalokhu sifundile.
It's totally different.
Kuhlukile kakhulu.
But it's very seldom preached about.
Kodwa ke lokhu akujwayelekile ukuba kushunyayelwe ngakho.
And to me, it's the most common thing that I've seen make people leave this revival.
Kodwa ke kuyinto kimi egqamile eyenza ukuthi abantu abaningi bayishiye le ndawo yemvuselelo.
They come here broken in pieces.
Bafika kule ndawo bephukile beyizingcuzu.
Sinners.
Beyizoni.
They come to the Lord.
Bafike beze enkosini.
They confess their sins.
Bayivuma izono zabo.
They get healed.
Bese beyaphulukiswa.
And they become a human being, so to say. They become whole again.
Bese ke mangakubeka ngale yondlela bese bekwazi ukuba babe ngabantu futhi baphile.
Some continue to study.
Abanye bese bayaqhubeka nokufunda.
And become something.
Bese beba izinto ezithize.
And the next thing you hear, oh no, they're going somewhere else.
Emveni kwalokho sizuzwa futhi sebethi hayi sengicabanga ukuthi ngcono ngiye kwenye indawo.
It baffled me for many years.
Lokhu kwakungishuka kungikhathaza iminyaka eminingi.
How is that possible?
Ukuthi into enje yenzeka kanjani?
Do you know what it is?
Yazi ukuthi kubangwa yini?
It sounds so innocent.
Lokhu kuzwakala nje sengazuthi kuyinto emsulwa.
It is the love for beautiful things.
Uthando lwezinto ezinhle.
The love for beautiful things.
Uthando umuntu abanalo maqondana nazo zonke izinto ezinhle.
That's one of the biggest dangers for pastors.
Iyo ke futhi le ingozi enkulu maqondana nabafundisi.
The love for beautiful things.
Uthando maqondana nezinto ezinhle.
It can be things that you can buy.
Kungaba izinto ongakwazi ukuyithenga.
Or it can be somebody of the opposite sex, girls or men. of the opposite sex.
Mhlawumbe kwenzeke kube umuntu onobulilo obahlukile kobakho, kube wesifazane uma wesilisa noma kube wesilisa wena uma wesifazane.
When you get together you develop a love for beautiful things.
Uma nihlanganyela ndawonye bese niyaqala manje niba nokuba nothando lwezinto ezinhle.
A beautiful thing is not sinful in itself.
Izinto ezinhle ngokubukeka kwazo ezingenasono.
But the love for beautiful things make more people stumble in revival sometimes I think than anything else.
Kodwa ke lolu thando lwalezi zinto ezinhle kaningi lenza abantu kuba bakhubeke emvuselelweni iyo leya indlela engibona ngayo.
And it gives us a love for money because money makes me able to get hold of beautiful things.
Bese ke manje lokhu kuqale kuqubule uthando lwemali ngoba phela imali le ingenza ukuba ngikwazi ukuyithola lezi zinto ezinhle engizithandayo.
A few chapters later we read this.
Kwizahluko ezilandelayo ezimbalwa sifunda lokhu.
A man and his wife sold the property.
Owesilisa nonkosikazi wakhe badayisa indawo.
And they made as if they were spreading the profit of the property to everybody.
Bese benza sengazuthi ke bafika nayo yonke imali abayithola ngesikhathi bedayisa le ndawo.
There wasn't a law that you must distribute all your wealth to everybody.
Wawungekho umthetho owawubekiwe ukuthi inzuzo yonke oyendile ekudayiseni into yakho kumele uyichazele abanye abantu.
But they just noticed many people are doing it, so they wanted to also kind of do it.
Kodwa ke baqaphela ukuthi baningi abantu abakwenzayo lokhu base beba nomuzwa ukuthi hayi nathi asenze njengabo.
But they could not get rid of the love for beautiful things.
Kodwa abakwazanga ukuba bakhiphe uthando lwezinto ezinhle kubo.
And they kept some money back and spoke to Peter and said, we've given all our money, all the profit to the church.
Basabe khuluma noPetru bathi ke yonke indzuzo esiyenzile sidayisa indawo iyo lesifika naye sonikela ngaye ebandleni.
But God took that so serious.
Kodwa uNkulunkulu waqaphela lokho kwaba yinto ayiqaphelisisayo.
That God struck down both Ananias and his wife Sapphira dead.
Ngendlela yokuthi uNkulunkulu wabashaya phansi uAnania noSapphira bafa khona lapho.
Now I had much to say about another example.
Kuningi ke bengingakubalula ngikusho ngesinye isibonelo.
Of somebody who lived in a revival, so to say, in the Old Testament.
Omunye umuntu owayiphila mangisho ngaleyo ndlela emvuselelweni kwiTestament elidala.
But he experienced the same problem.
Nayo wahlangabezana nezinkinga ezifanayo.
It was the servant of Elisha.
Kwakuyinceku kaElisha.
Gehazi.
UGehazi.
Gehazi was part of Elisha's life which was a life of revival.
UGehazi lo wayeyingxenye yempilo kaElisha kwakuyimpilo yemvuselelo.
He witnessed all the miracles.
Wayibonela yena ngawakhe amehlo mathupha zonke izibonakaliso.
How through the ministry of Elisha God brought people back from the dead to the Lord to be alive.
Imangaliso ezenziwa uNkulunkulu esebenzisa uElisha ngokubavusa abantu abafile.
He noticed the woman who had not much to live from get oil and the oil sustained her as long as she continued to pour it out.
Wasibonela yena mathupho wesifazane wayengasenakho ukudla nayizophila ngakho lapho uNkulunkulu embusisa ngamafutha amaningi waze wawadayisa waba nokuningi.
Through Elisha's ministry, what also happened was that the woman who couldn't have children got children after Elisha prayed for her.
Ngenkonzo kaElisha uNkulunkulu ayibeke kuye kwabakhona wesifazane owayeyinyumba engabathola abantwana Elisha wamkhulekela wayise bathola abantwana.
And he was part of Elisha's ministry people.
Nayo lenceku bazalwane yayiyingxenye yomsebenzi uNkulunkulu ayeubekile empilweni kaElisha.
When that same woman lost her son and he died, the son which God gave to her as a miracle.
Lapho loyo wesifazane lahlekelwa indodana yakhe ayayiphiwe uNkulunkulu ngesikhathi ke isifa le ndodana.
God sent Gehazi to her with his rod and say, put my rod on the child so long I'm coming.
Lapho kuthunyelwa khona uGehazi ehamba nodondolo lwakhe ethi ke fike ulibeke lolo dondolo phezu kwakhe bese uyasho ukuthi ngiyeza ngisendleleni.
Friends, you can be part of the ministry of Sizwe Bantu, being used, being sent by children of God, inheriting a revival that you did nothing to receive. You just came here and you found it already existing.
Bahlobo ungaba ingxenye yemvuselelo ube ingxenye yomsebenzi uNkulunkulu awenzayo phakathi kwabantwana bakhe uze uzuze ifa la lemvuselelo ongazange uzulisebenze longazange uzulujulukele.
Well, the child didn't come back to life until Elisha came and prayed and laid on the child.
Lo mntwana akazange avuke engakafiki uElisha kwaze kwadinga ukuba kufike uElisha kube uyena olala phezu komntwana ngaphambi kokuba avuke.
The child didn't come back to life, but then when Elisha prayed, the child came back to life.
Umntwana akazange avuke ekufeni ngaphambi kokuba kufike uElisha khuleke kwayimali umntwana esevuka.
And then an amazing thing happened.
Bese kwenzeka into eyisimanga.
A Syrian came to him, a general, the head of the army, came to him, and he was suffering from leprosy.
Kwasekufika umSiriya owaye ujenene ehola ibutho lempi owafika kuye enenkinga yochoko.
And he came to Elisha.
Wayesefika ezekuyena uElisha.
And Elisha said to him, go and wash yourself in the river.
Wayesethi uElisha ke edlulisa umbiko, hamba uyoyicwilisa emfuleni.
Well, after a long story, he finally did it and he was healed from his leprosy.
Uma ngifinqa indaba ende ngiyenza ibe mfishane, wayesekwenza ke lokho lo jenene wayeseyaphulukisa ochokweni lakhe.
And then Elijah, he wanted out of thankfulness to give Elisha something.
Manje ke lo jenene efisa ukubonga uElisha, wayefisa ukuba amnikeze isipho esithize.
Elisha said, no, I'm not interested in your gifts. I don't want anything from you.
Wayesethi uElisha, khululeka angidingi isipho sakho, angidingi lutho kuwena.
You can go.
Ungahamba nje uqhubeke nendlela yakho.
And you know, an even bigger miracle happened.
Yazi ukuthi kwenzeka isimanga esidlula ezinye izimanga.
I tell you, a bigger miracle than being healed from his leprosy happened.
Ngiyakucobelela mntwana kaNkulunkulu kwenzeka isimanga esikhulu esidlula ukuphulukiswa oqhokweni.
He got converted there and then to the God of Israel.
Waphenduka khona lapho waphendukela kuNkulunkulu kaIsrayeli.
He said there's only one God and that is the God of Israel.
Waphimsela lamazwi lo jenene wathi munye uNkulunkulu, uNkulunkulu kaIsrayeli.
Let me take some soil from your country to my country so that I can worship your God there.
Wayesethi ngivumeleni ngithathe umhlabathi ezweni lenu ngiye nawe ezweni lami ukuze ngizofike ngikhonze lo uNkulunkulu ezweni lami.
I've seen many people getting touched and healed here on the mission.
Baningi abantu esengibabonile bethinteka bephulukiswa khona la emission.
But how many leave here and they never really get converted?
Kodwa ke bangaka bahambayo baphindele emuva bengazange baze baphenduke ngokweqiniso na.
But this man didn't just experience physical healing. He experienced spiritual healing.
Kodwa ke lo jenene akahlangabezananga nokuphenduka nje kodwa kokuphulukiswa enyameni waphenduka waphulukiswa nasemphefumulweni.
Then he went away.
Wayeseke ehamba ephindele emuva.
And Gehazi, who was the right hand of Elisha,
manje kuGehazi lo owayeyinceku kaElisha,
spoke to himself.
Wayesekhuluma yedwa.
But Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said to himself, my master should not have let this Aramean, oh, he was an Aramean, not a Syrian, this Aramean get away without accepting any of his gifts.
Wayesekhuluma yedwa ke uGehazi lo inceku kaElisha yathi inkosi yami bengamele imdedele ahamba buye lemuva ingamngelisi ipho kuye.
As surely as the Lord lives, I will chase after him and get something from him.
Wathi uGehazi kuphila kukaJehova ngizokumlandela lo jenene ngamukela isipho esithize kuye.
How many people
in the service of God, do not fall into the trap of rushing after other things and chasing other things and not God and God with all their heart.
Bangaka bantu emsebenzini kaNkuluNkulu abaze bagaxele ogibeni ngenxa ukuthi bajahe ezinye izinto abasajahu uNkuluNkulu sebebheke ezinye izinto eziphathekayo.
Yes, you can go from here being healed, having received the qualification, what have you, having been made whole.
Yebo ungahamba kule ndawo usuphulukisiwe usuze wafumana ngisho isicuce esithize usuphila kahle usuphelelisile.
But if the fire of God is not burning in your bones, that makes God being the first, the beginning and the end, everything for you, you've lost it.
Kodwa ke uma umlilo kaNkuluNkulu ungavalelwanga emathanjeni akho uzuvutha kuwe, umlilo kaNkuluNkulu oyikho konke oyisiqalo eyisiphetho, kusho ukuthi ulahlekelwa uzange uthole lutho.
So Gehazi ran after him.
UGehazi wayeselandela lo Jeremiah.
And this is what he said to him, to Naaman.
Wayesefike esho lamazwi ke kuNahamani.
Yes, Gehazi said, but my master has sent me to tell you that two young prophets from the hill country of Ephraim have just arrived. He would like 70 pounds of silver and two sets of clothing to give to them.
I said to Gehazi, kuNahamani, inkosi yami ngithumile ukuba ngisho ukuthi kuvela amadodana abaprofeti aqhamuka ezweni elisezintabeni, manje ubecela ukuba umuphe u 70 pounds wesiliva nezingubo ezimbili zokuphendulela ukuba la madodana akwazi ukuthola.
And Naaman said, by all means, take double as much.
I said to Nahamani, khululeka nje, thatha kuphindwe kabili.
And he gave him two sets of clothing. Tied up the money in two bags and sent two of his servants to even carry the gifts for Gehazi.
Wayesebopha imali esakeni waze wacela inceku zakhe uNahamani ukuba zimtholele konke lokhu Gehazi.
When he arrived,
lapha efika,
this is what Elisha said to him.
UElisha washo lamazwi kuGehazi.
But Elisha asked him, "Don't you realize that I was there in the spirit when Naaman stepped down from his chariot to meet you?"
Wabuza umbuzo elisho ukuthi ngaba uqondini ukuthi ngokomoya bengikhona ngesikhathi uNahamani ehle enqoleni yakhe ehashi eza kuwe ezokunikeza isipho.
Is this the time to receive money and clothing?
Ngabe lesi isikhathi sokwamukela imali nezingubo zokuphendulela na?
To receive olive groves and vineyards?
Kuba wamukele manje izithelo zomnqumo, wamukele konke okuhle,
sheep and cattle and male and female servants.
Uze wamukele izimvu, inkomo, wamukele ingceke ezesilisa nezesifazana.
Because you've done this, you and your descendants will suffer from Naaman's leprosy forever.
Wayesethi ngenxa yokuthi Gehazi wenze lesi senzo, wena nezizukulwane sakho nizonamathelwa uchoko lukaNahamani.
But Lord, was it such a serious sin?
Manje ke ngabe inkosi kanti lesi bekuyisono esikhulu ngaleyo ndlela?
I just told a lie.
Bengiqamba nje amanga nje.
Nobody suffered from it.
Akekho umuntu ophatheke kabi ngalamanga.
I didn't betray Elisha like Judah betrayed the Lord Jesus.
Angizange ngize ngimkhaphele uElisha njengalokhu uJudas akhaphela inkosi uJesu.
I just want a little bit of something for myself.
Bengifunela nje okuncanyana, ngifunela mina.
I just appreciated beautiful things.
Awungibe nje nokubona izinto ezinhle ngase ngiyithanda.
Naaman came sick and he went back, not just healed spiritually, but born again.
UNahamani wafika enokhoko waphindela emuva ephulukisiwe hayi enyameni kuphela kodwa nangokomphefumulo
esezenzile. After having lived for I don't know how many years with the prophet of God,
uGehazi lo esehlale nomprofethi kaNkuluNkulu angazi isikhathi esingakanani behleli ndawonye,
he left sick with leprosy.
Yena wahamba egula enochoko.
And leprosy is an example of sin in the Old Testament.
Manje ke uchoko luphawu lwesono eTestamentini elidala.
the same curse that was on an unconverted heathen man came upon this man who spent his life with Elisha.
Isiqalekiso esasiphezu komhedeni owayengakholwa sawela phezu kukaGehazi owayehleli nendoda kaNkuluNkulu esidi isikhathi.
When Gehazi left the room, he was covered with leprosy. His skin was white as snow.
Lapho uGehazi shikumbe babe ababekulo wahamba semhlophe eqwa isikhumba sakhe sonke esembathwe ukho.
This is what happened to Achan.
Yilokho kwenzeka kuAchan.
When Israel conquered Jericho,
lapho abantwana bakaIsrael benqoba iJericho
without fighting,
ngaphandle kokuba bayilwele,
the city walls collapsed.
Kodwa indonga zeJericho zadilika.
And they just walked inside.
Bayingenela nje ngaphakathi.
One man called Achan moved with the rest of the Israeli army, moved into the city.
Enye indoda ethile igama layo kunguAchan naye wayihamba nabantwana bakaIsrael bangena eJericho.
And his eyes caught some beautiful things.
Amehlo akhe agcila qolozela izinto ezinhle.
I suppose he just see amongst the rubble, oh, here's something sticking out.
Mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi nje kuyo yonke imfucuzi yayikhona emveni kokudilika kwendonga, wabona okuthile okuhle kwakuvela la.
It was some nice clothing.
Mhlawumbe kwakuyingubo ezinhle.
And some gold.
Kukhona negolide.
Instead of walking past and ignoring that,
esikhundleni sokubadlule angakunaki lokho.
He came and he looked again. He removed some stones just to see what is this thing that's shining like that.
Kodwa wama wayesebhekisisa lokho akubonayo wagudluza amatshe ambalwa wathi ngabe yinto engiyibonayo ikhazimula kahle.
Do you know, dear brother and sister, dear friend, what makes you sin?
Uyazi mhlobo mzalwane othandekayo ukuba yini engakwenza ukubuwele esonweni.
Not when your eye catches the clothing something beautiful.
Hayi lapho amehlo akho ehlangabezana nokuhle mhlawumbe nengubo ezinhle.
But when you turn back, not literally, figuratively in your mind, and you go and look a bit deeper and look more careful, what is it that I see here?
Yilapho ujika, hayi ujika nje ngokomzimba kodwa ngokomqondo ngokucabanga bese uyayibuzisisa ukuthi yini le mpela bengiyibona.
Now was that such a sin?
Hawu ngabe lokho kuyisona esikhulu.
He just wanted some beautiful things.
Ubeyifunela nje izinto ezinhle.
What happened?
Kwase kwenzakalani?
His whole family, all his animals, all his servant were stoned to death.
Ingane zakhe, umndeni wakhe wonke, yonke imfuyo yakhe, konke bakhandwa ngamatshe.
Friends, don't take revival lightly.
Mhlobo, ungalinge uyithathe kancane imvuselelo.
If you come here and you receive more light than what the rest of the people or the country has.
Uma ufika kule ndawo bese uhlangabezana nokukhanya okugqamile okudlula abanye abantu noma okudlula izwe.
God is going to judge you according to the light that you have.
UNkulunkulu uyokwahlulela ngakho lokho kukhanya okufumene.
And if with the light that you have, you're not supposed to do thing, a small act of disobedience can cause you eternity.
Ngalokho khanya obenakho akumele wenze ngisho kodwa kubi kongalaleli ngoba leso senzo siyokwenza ukuba ulahlwe inguna phakathi.
That's why if any of these things are in your and my life.
Yingakho ke uma ezinye zalezi zinto zikhona empilweni yami nasempilweni yakho.
These desires.
Lokhu kulangazelela lezi zifiso.
This problem of feeling lonely and rejected.
Ukubuyizwele nje unomzwangedwa engazuthi ulahliwe.
Nobody understands me, nobody trusts me.
Uzuyithethelela uthi akekho mina ongiqondayo, akekho futhi ongithembayo.
Then deal with it because God gives you an opportunity to deal with it.
Ngakho ke lungisisa leyo nkinga uyisebenze ngoba uNkulunkulu kunikeza ithuba lokuba uyilungise.
Thank you.
Siyabonga.
Let's pray together.
Asandazeni.
Thank you, Heavenly Father, for your word.
Siyabonga baba wethu osezulwini ngezwi lakho.
Oh, how rich is your word not?
We
will never exhaust the riches of your word. Help us, Lord, that what we've heard, we will put into practice. In Jesus' name.
Amen.
Amen.